gentlemen, brothers and sisters, it's a brand new song! All the way from my brother, Lorenzo Gonzalez!
Salama Krishna Sifi, fish and a cola fish, life of the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sinza, mitaya ndani ndani. Kombo somebody ya wema, nipate ramani. Anti samahani.
Amini
mgeni kwa naulize njie, nenda kanisani. Sando nakutana na Shabani na mjua. Msalimia Shebi, ame uchubu Shebi, anasua au oh, I'm not sure. Kumbe huku wanakwenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari bagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, misi na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now, we mind your business as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Ongelesha upuzi, mashauzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not big news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business. Mind your business, missing a number now, we mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now, we mind your business, as long as you don't get in my
eyes
way.
Eyes on price, hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of wise. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi.
Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Classic music.